kuwa kimebeba mengi. Oh mengi, mzigo mzito na utuma kama Oluwa designer,
Yasubi ndani ya mbanyu.
Oh designer, oh Oluwa designer. Oh no 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 designer. Kaperia,
wewe ni mwamba na nuru. Wewe ni mwamba na salama. Wewe ni mwamba na salama.
Nijime mali nipe uti, niwaombe madui zangu. Baraka teli, ona, baraka teli. Roho mbaya siyo dini, siwezi kukutukuza. No, no, no. Imagine kwe kuwa Mungu na mimi mwanadamu. Ungenipita kama salamu, sipigi goti kwa mwanadamu, kwa mwanadamu. Oluwa give me power.
Hey, walisema tuwezi fika, ndugu na majirani wakafunga milango mbele wao ni tukapitia wani embuona sasa. Mungu anaumbua tari walosema tuwezi pata squeeze bila sisi awali. Nafamu mbali sijebebwa nimetembea, kila nachomiliki sijehongwa nimesotea. Na wajua wachawi, na wajua wanafiki, so save mkitaka wifi kwangu internet ikamata. Vifua vimebeba mengi, nishakuwa sugu, akili zimeshajua wachawi zetu ni ndugu.
Unaocheka nao, unaokula nao,
ndo hao hao wanaofanya unatubu.
Kaperia,
wewe ni mwamba na nuru. Wewe ni mwamba na salama. Wewe ni mwamba na salama.
Nijime mali nipe uti, niwaombe madui zangu. Baraka teli, ona, baraka teli.
Hey. Songele usaliti, nshasalitiwa mamake. Na mpenzi ambeli dedicate maisha yangu kwa. Leo mnaniona niko hai na pumua sio poa. Wangekuwa ni miungu roho yangu wangesha toa. Anaye nipa pumzi ana mipango na mimi. So wewe kikaragosu na Christmas moja mjini. Emni pishe.
My God, you know the mission. You know the vision. Give me division.
Ha, situ naish na watesi. Riski zeto zijawai kwa nyepesi. Kwangu mtakuja, mtapita, hakikisha mnajiweza mnapoamua kuanzisha vita. Ghetto wanalia bundi, na bado tuna sign deals nyingi za michuzi. Na niko busy round hii ni mwendo Air Tanzania, SGR wa budi.
Give me power,
Natcha.
It's a dirty game, it's a dirty game. No offense,
chill upon it. Oh, my mother,
you may best and you pay to receive him back. I keep food.
Free nation, free
nation. Give me power, chineke power.
Take five now.
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 Take five now.